Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Yesu wakati anakuja anawaambia watu ufalme wa Mungu umekujia.
Yes.
Ufalme wa Mungu umewajia.
Yes.
Wakati Yohana anabatiza anasema the kingdom of God is near.
Yes.
Kwa wakati anaanza ilikuwa ni kingdom of God is near.
Yes.
Lakini wakati Yesu amekwisha kuja anasema ufalme wa Mungu umekwisha kuja.
Yes.
Na kuna mahali Yesu Kristo anasema, nafikiri mtamtafutia pastors. Kuna mahali wakati Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia hivi, mkiona matendo ya miujiza yanafanyika, nguvu za Mungu zinatembea, basi ujue ufalme wa Mungu umewajilia.
Yes.
Kwa maana yake ufalme wa Mungu ishara yake ni matukio ya Mungu kufanyika kwenye maisha ya watu.
Yes.
Ufalme wa Mungu sio kingine chochote. Sasa mkishaona haya, basi ujue ufalme wa Mungu. So anaposema mkiona haya au mkiona mapepo yanatoka, wagonjwa wanapona, vitu watu wanafunguliwa, basi ujue ufalme wa Mungu umewajilia. Kwa sababu Yesu Kristo pia alikuja kwenye uso wa nchi kama mfalme.
Yes.
Si Biblia inasema ufalme wa Mungu umewajilia. Na kama ufalme wa Mungu umewajilia, maana yake ni kwamba hiki ndicho ambacho kinategemewa na mbingu.
Yes.
kwa sisi kufanyika.
Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 22.
Mathayo 12, kwa sababu hii ni Mathayo just after Jesus preaching, teaching. Sasa Yesu ameingia kitaa.
Yes.
Yesu yuko mtaani sasa. Ndio maana unaona Yesu hakuja kama, unajua Yesu hakuwahi kuandaa ibada.
Ndio. Watu walikuwa wanamfuata.
Yesu hakuandaa ibada. Yaani watu walikuwa wanamfuata. Matokeo yametokea.
Yes.
Achana hii kwamba watumishi wengine, maana nilikuwa mtu mmoja alikuwa ananiambia, aliniuliza, nafikiri pastor Kevin aliniuliza, baba, hivi unajiandaaga saa ngapi? Unajiandaaje? It's life.
Yes.
Yaani mimi sijiandai ili nihubiri. It's life.
Yeah.
I live this.
Mm.
Na ndio inakuwa ya maisha yetu kila siku.
Yeah,
yaani tulichopokea kutoka kwa Mungu, yaani kwa ndio maisha yetu ya kila siku. Yaani kama umepokea uzima wa Yesu Kristo, kama umepokea baraka kutoka kwa Mungu, kama umepokea neema kutoka kwa Mungu, it has to be our lifestyle every day. Yaani hii inakuwa ndio maisha yetu.
Yeah,
yes. Haya ndio inakuwa maisha yetu.
Yes.
This is our life.
Yes.
Praying is our life.
Yes.
Reading the word is our life.
Amen.
We don't pray to do something.
Yes.
No, praying is our life.
Yes.
We don't read the word to do something. Reading the word is our life.
Yes.
Mama alikuwa alituambia juzi, akasema inapokuja kwenye kutengeneza mtu wa ndani, hauli neno, hausomi neno kama mtu ambaye unabahatisha au unataka kuelewa sana. You study as your part of your life.
Yes.
As part of you.
Yes.
Yani kwamba ni desturi yako, yani wewe ni mtu wa neno. Ni desturi yako kulisoma neno la Mungu. Kwani kwa sababu you don't know at what time ili neno litatumika.
Yes.
Au litahitajika. Kwa unalisha mwili wako. Unalisha mwili wako wa ndani. Unalisha mtu wako wa ndani ili kumsaidia akue.
Yes.
Nitaelezea kidogo baadaye kidogo as we continue. Lakini kwa natamani hii watu wa Mungu wajue kwamba haya au hiki tunachokifanya au haya tunayofanya is our lifestyle.
Yes.
Ni maisha yetu ya kila siku, ni maisha yetu ya kawaida, ni maisha yetu ya kuyaishi, ni maisha yetu ambayo tunaya meditate, tunayawaza, tunayatafakari, ndio tabia.
Yes.
Yani it has to be, yani matokeo ya nguvu ya Mungu kwenye maisha ya mtu yaandikiwa ni tabia yake.
Yes.
Ndio maana Mungu hakumbakisha roho yake mbinguni, alimleta roho yake katikati ya watu.
Yes.
Alitupa roho yake mtakatifu.
Amen.
Ili roho yake mtakatifu huyu ambaye yuko ndani yetu sasa kwa yeye atupe tabia zake.
Yes.
Roho mtakatifu kwami.
Yes.
Anapita kila mahali. Roho mtakatifu hashindwi.
Yes.
Anashinda kila kitu.
Yes.
Roho mtakatifu hazuiliki. Anapenya kila mahali.
Yes.
It has to be life. It has to be our life. It has to be, yani mambo ya maombi na kusoma neno haitakiwi kuwa ni kitu ambacho eti sasa ndio unajiandaa, yani unajitutumua, unajikakamua, yani unajipanga kwamba yani nataka kuanza maisha ya maombi. Kwa sababu ni maisha ya maombi sasa najiandaa sasa mtumishi kutokeka kuomba. Hallelujah. No.
Yeah.
najiandaa siku ya vita.
Yeah, ndio hiyo mama alikuwa anasema. Ni tabia mbaya.
Yeah.
Niwaambia nitajibu. Ni tabia mbaya mtumishi askari kujana askari ajiandaa siku ya vita.
Mm.
They are trained every day. Yeah, yeah. Every single day.
Yeah.
Hata, actually, hawajui vita itawakuta lini.
Yes.
But they are trained every single day.
Mm.
Every single day.
Mm.
Kwa nini? It's a lifestyle.
Yes.
Actually, ile hali, chacha wapenda jeshini.
Yes.
Ile hali ya kumsaidia mtu, au ile hali ya mwanajeshi.
Yes.
Saa yake ya kulala tofauti.
Yes.
Namna vyakula na vyakula tofauti. Mm. Muda wakula wake tofauti. Muda wake ya kulala tofauti.
Yes.
Kwa nini mwanajeshi siyo raia?
Yes.
Ni kumtengenezea tu lifestyle nyingine.
Mm.
Unampa lifestyle nyingine kabisa kwamba mwanajeshi sio raia.
Mm.
Manake anakiwa ikae kwenye ufahamu wake.
Yes.
Hivyo hivyo kwa watoto wa Mungu. Hivyo hivyo. Anakiwa ikae kwenye ufahamu wetu.
Yeah.
Kwamba haya mambo, haya maisha tunayoishi. Hizi picha tulizo kwa sababu napenda kusema kwamba neno la Mungu, Mungu anatuonyesha picha zake.
Yes.
Anatuonyesha lifestyle yake.
Mm.
Anatuonyesha jinsi ambavyo Mungu yuko na watoto wake.
Yes.
Anatutegemea. Kwa sababu tunachokisoma kwenye neno la Mungu ni kile Mungu anachokitegemea kwa watoto wake.
Yes.
Yani ukiona victory ya Yusufu.
Yes.
This is what God is expecting.
Yes.
To you.
Yes. Amen.
That's what God is expecting.
Mm.
Ukiona lifestyle ya David. Mm. That's what God is expecting to any of his son to be a leader.
Amen.
Niwahi kumwambia mtumishi wa Mungu mmoja ambaye ni kiongozi.
Mm.
Doesn't matter. How many arrows are thrown unto you? David never died. Daudi hakuawa kwenye kiti cha enzi.
Yes.
You shall not die kwenye kiti chako cha utawala.
Amen.
No matter the arrows are thrown to you,
yes,
you cannot die.
Amen.
Why? Because it is expected of me.
Mm.
Kama mtoto wa Mungu,
yes,
nilio katika siasa.
Mm.
Kwa sababu ndio maana tunaita ni lifestyle ya kimungu.
Yes.
Ufalme wa Mungu unapokuja, maana yake Mungu anamtarajia ufalme apate mtu akupeleka ufalme wake kwenye siasa.
Yes.
Apate mtu akupeleka ufalme wake kwenye biashara.
Yeah.
Apate mtu akupeleka ufalme wake kwenye mambo ya medical.
Yes.
Kwenye engineering.
Yeah.
Kwenye, we want to see the kingdom of God goes everywhere.
Yeah.
That's why kwenye Biblia hatuna character wa aina moja.
Yes.
Yes.
You get it?
Yes.
Huyu Luka huyu.
Mm.
Luka alikuwa ni daktari.
Yeah.
He was a typical medical doctor.
Mm.
Luke.
Yes.
Kwa unavyosema hizi injili za Mathayo, Luka, Yohana, Luka.
Mm.
Alikuwa ni medical doctor.
Yes.
Matthew, tax collector.
Yes.
Ni mtu wa TRA.
Yeah.
Ni maana vitu ambavyo hata walivyovizungumza na walivyoviangalia, they are kind of different.
Mm.
Kila mtu anakuja na perspective yake anavyomuona Mungu.
Yes.
Ni maana gospel pamoja na kwamba zina content moja,
mm,
lakini hazifanani. Kwa hiyo sababu zote zimekuletea watu wa kaliba hii tunamuonaje Mungu?
Mm.
Watu wa kaliba hii tunamuonaje Mungu?
Yes.
Medical doctor anamuonaje Mungu?
Yes.
Ndio maana anasema Luke amerecord healings nyingi kuliko yoyote.
Yes.
Mark.
Mm.
Mark alikuwa ndio kijana anayefuatana na na mitume, ndio wanasema wanazuoni wanasema anasadikika kuwa ndio yule kijana ambaye alisema hivi wakati wanaleta mikate mitano na samaki wawili.
Mm.
Ndio yule kijana alifungiwa mikate mitano na mama yake.
Mm.
Ko from his young age.
Yes.
The boy experienced miracles.
Mm.
So yeye Mark alipokuja kuandika habari za Yesu,
mm,
he just started with miracles.
Yeah.
Yani Marko kwanza anafundisha lolote la Yesu.
Yeah.
Marko alienda straight kwenye miujiza.
Yes.
The same thing.
Yes.
John,
mm,
mtu wa karibu na Yesu.
Yes.
He wanted to tell us how Jesus was loving.
Yes.
You understand?
Yes.
Kwa yani anatuelezea, yani ukiangalia tu hizi injili nne hizi,
mm,
zinatuonyesha tunamtizamaje Mungu.
Mm.
Na ndio maana nikatamani pia kwamba watu wa Mungu tusome hizi injili nne. Yani niko nazungumza leo na one of my best friend.
Mm.
Wakati nazungumza naye, ni kiongozi prominent kwenye nchi.
Mm.
Wakati nazungumza naye nikamwambia hivi najua kwa nini Mungu, nikamwambia hivi nimetaka tuanze kusoma na watu wa Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mathayo, tukamaliza Mathayo tuende Luka, kutoka Luka tuende Yohana. Nikamwambia hivi, do you know watu wengi wanataka kusoma Agano la Kale na kulielewa habari za Daudi na kwa sababu they are interesting.
Mm. Mm.
Lakini intention ya Mungu anataka umuone Yesu,
yes,
kwenye Agano la Kale. Sasa huwezi kumtafuta Yesu, huwezi,
mm,
kutafuta wokovu breakthrough,
mm,
kwenye Agano la Kale,
mm,
wakati hujaielewa, kwa sababu gospel yake ni habari njema.
Yes.
So these four gospels,
mm,
they explain to us the good news of Jesus Christ.
Yes.
You get it?
Yes.
They explain to us the good news of Jesus Christ.
Yes.
Habari njema za Yesu Kristo. Aizo zileta ulimwenguni. Habari njema ambazo Mungu ametuletea kwa Yesu Kristo.
Yes.
Ulimwenguni. Huwezi kunielezea hizi habari kwamba ni habari njema.
Yes.
Kutoka kwenye Samueli wa kwanza kama sijaelewa habari njema inafananaje.
Yes.
Are you getting it?
Yes. Yes.
Maana ni kama unatafuta kitu ambacho ukijui. Yaani unamkuta mtu yuko busy huko ndani studio. Wow, anahangaika anaenda huko atoka, anaenda huko anatoka, anaenda huko anatoka. Unamwambia anatafuta nini, anambia kuna kitu anakitafuta. Kitu gani? Kwa kweli hata mimi sikielewa vizuri lakini anakitafuta.
Nikikiona
nitakijua.
Uongo.
So maana yake nini? We have to learn Jesus.
Yes.
To understand Jesus. Ili hata nikienda agano la kale. I understand the Jesus that I'm looking for.
Yes.
I understand the salvation that I'm looking for.
Yes.
I understand the breakthrough that I'm looking for.
Yes.
This is the reason why we study Matthew.
Yes.
So that you may understand, unaporudi kwenye kusoma kitabu cha Yeremia, unatafuta nini?
Alafu na kule yameandikwa kwa mifano.
Yameandikwa kwa mifano, au huko unakuta reality.
Yes. Yes.
Kwa unaporudi kwenye kusoma Yeremia, what am I looking for? Good news.
Yes.
Yesu anafananaje ndani ya Yeremia? Yesu anafananaje ndani ya Samueli wa kwanza? Yesu anafananaje ndani ya Isaya? Yesu anafananaje ndani ya Danieli? Yesu anafananaje? So you have to see salvation because I'm the only message we are taught to preach. Is the message of salvation.
Yes.
If the gospel cannot save, it's not the gospel.
Yes.
We are saying, tusione haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. So the gospel is the power of God unto salvation. If it does not bring salvation, then hizi habari zote confirm tuko kwenye msimu wa outpouring of the spirit.
Yes.
Mhubiri yoyote anayehubiri kuanzia mwanzo mpaka mwisho and it does not direct us where the salvation is.
Yes.
Na napozungumzia salvation hapa, sizungumzii tu watu kuja mbele kuokoka.
Yes.
Kwa sababu kama wanakuja kila siku kanisani and they have to receive salvation, maana yake kama waliokoka jana, hawataki kusimama tena mbele kuokoka, si ndio?
Yes.
So what salvation are we talking about? Now, after being saved our soul.
Yes.
After our soul being saved,
yes.
Then our finance.
Yes.
Show me salvation into our finance.
Yes.
After our finance being saved, marriage.
Yes.
Health wise.
Yes.
Lakini pia sio tu kwamba ziokolewe. How do I live saved?
Yes.
Because there is being saved and there is living saved.
Sawa.
Kwa sababu baada ya kuokolewa niishi na wokovu wangu. Kwa sio kila siku nije kanisani au kwenye huduma au kwa mtumishi nipokee tu wokovu. Kila siku niongozwe sana toba. Kila siku niongozwe sana toba. Ni sawa sawa kila siku una mtu anaenda ibadani kwa ajili tu ya kupata maarifa ya kifedha. Labda Mungu atanisaidia nipate breakthrough ya finance. Manake kila siku nataka kuokolewa kwenye fedha. Manake something is wrong somewhere.
Yeah.
You have to live financially well.
Yeah.
Kwa manake the word of God, msaada wa neno la Mungu unatusaidia namna ya kuishi na Mungu kwa namna ambayo atatusaidia we stay in the momentum of success.
Amen.
Momentum of success.
Amen.
So na tusome ile Mathayo 12.
Yes.
Please.
Mathayo 12 kuanzia mstari wa 22.
Yes sir.
Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu naye ni bubu. Akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa wakasema, "Huyu siye mwana wa Daudi?" Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, "Huyu atoi pepo ila kwa Beelzebul, mkuu wa pepo." Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, "Kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake. Basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebul, je, wana wenu huwatoa kwa nani?" Kwa sababu hiyo hao ndio watakao.
Mind you, hawa jamaa walikuwa ni watumishi wa Mungu. Anawajibu. Kama sema hivi, kama mimi natoa pepo kwa Beelzebul, nyie wana wenu wanatoa pepo kwa nani? Kwanza wao wanatoa. Kwa sababu unajua kuna kasumba ya watu wa Mungu kusemana.
Ndio.
Kwamba yule sio mtumishi wa Mungu, itakuwa ni pepo. Yule sio mtumishi wa Mungu. Ni kwetu tunajidhalilisha tu wenyewe.
Yeah.
Yani when pastors are doing that, I just this yani ni udhalilishaji, yani tunajidhalilisha tu wenyewe, tunajiandika tu wenyewe. Tunaonyesha tu tabia zetu ambazo ni mbaya. Which is very bad. Very bad. Ndio hiyo sasa hivi ufalme ukifitinika juu ya ufalme mwingine,
hautasimama.
Yani unajua it was supposed to be like this. Nikikuona wewe umegafilika.
Yes sir.
I run. I said no. That's why we have the Holy Spirit.
Yes.
Because we have the Holy Spirit, see, this is what my brother was trying to do.
Yes.
See?
Yes.
This, see, I'm power.
Yes.
I'm supposed to come to you and say, this is what my brother was trying to do. Come, you sick person. Bah! Receive.
Amen.
And then, but then I'm going to be my brother. This is how the power is. Take the power. Take the power. Move.
Amen.
Take the power. Move.
Show him how to do it.
Yani, nina kukava vipi wewe mbele za watu. Nakuja na sema hivi, this is what my brother was trying to do. Let me show you. Mimi sina power sasa.
Yes.
Let me show you what my brother was trying to do.
Yeah.
He was trying to like, pa. Ukisha solve ile tatizo, call your brother. My brother, this is how we do.
Yes.
See? Do you know?
Yes, sir.
Watu wote kwa mfano, wanaopinga watumishi wa Mungu, au wanawasema baba watumishi wa Mungu, au watumishi wenzao.
Yeah.
Do you know they've never called? You have never made an effort to look for your brother. Yes. Like you are here, mbele ya social media. Correct your brother. What are you trying to do? Nah, I'm the brother receiving attacks. Yes. I've never seen their calls.
Yes.
I'm the most brother that receives attacks.
Yeah. Yes.
I've never received their calls. Like, brother, what is happening?
Yes.
Like the people to the comment.
No one has ever asked me what happened. None of them. Very few of them.
Yeah.
Reach out. Kwa hiyo ni kama tu, we are sending a certain message to the society. Ambayo sasa ikituangalia, inasema, jana mimi nakutana na mtu.
Ndio.
One of the great partner in business.
Yes.
Ha?
Yes.
Alikuwa kwenye, very bad. Alikuwa kwenye tamasha fulani hivi, ilifanyika juzi kati ya. Kama siyo jana juzi. Ananiandisia, ananiambia hivi. Nilienda na fanya biashara mwenzetu mwingine. He's a Christian.
Yes.
Okay? Ambaye azami siyo kumuona akiingia badani anachukua notes. Kwenye msalaba. Lakini alikwenda kwenye tamasha ambalo walikuwa wanaongea ndugu zetu mashehe kutoka Uingereza. Anasema they were explaining the beauty of Islam. Mpaka jamaa akawa amekaa chini anachukua notes. Kama alikuwa anaelewa hivi. Sasa akija huku anakutana na pastors wanapigana. Preaching the love that they don't practice. God is love.
Yes.
And the God we are trying to bring to people, we are bringing him with the hatred. That's the challenge we have.
Yeah.
That's the challenge we have. I was talking to Pastor Kevin yesterday.
Yes.
Nikamwambia the easiest way.
Yes.
To relieve your pain, show results.
Yes. Works.
Works. Works. Kaiza yeuka kumkata mtu.
Yes.
Na ndicho Yesu alichokuja kufanya.
Yeah.
Yesu alikuwa anaishi. Yesu alikuwa anakuwahi kuandaa ibada. To him, that was lifestyle.
Yeah.
Ila kwetu sisi ni career. That's the problem. It's very wrong.
Yeah.
Yani utumishi, hautakiu kuwa ni career. To me, this is not a career, and I'm saying that every single day.
Yes.
This is not a career to me. Yani uchungaji sio career. Sio career. To me, it's a lifestyle. Ni kwamba tu, anayefanya haya kwenye jamii zetu anaitwa mchungaji. Lakini nitakiona nikane tu mwana street, na ponya wagonjwa street.
Yes.
Wana fikiri siku mbili tatu hizi niko hapa. Street.
Yeah.
Natoka zangu jiona tafuta mwenye shida, barabarani. Weka mikono. Na nyanyua. Yeah, kwa sababu ukikusanyika sehemu moja inawapa watu shida. Haya. Ngoja niingeze zangu street. Sina mkutano wa injili. I was healing people.
Yes.
And I'll keep on doing.
Amen.
Yeye mtakutanika hapo saa 11 jioni, mimi nitakuwa zangu street. Touching lives.
Yes.
I supposed to appear like this.
Yes.
To the people.
Yeah.
Touching them live. Yes. Talk to them the gospel. Kwa nini watu wengi leo hawawezi kushuhudia habari za Yesu Kristo barabarani? Kwa sababu it has been complicated na ikaonekana kama ni career ya watu fulani. No, it's a lifestyle.
Yeah.
This is the reason why the Holy Spirit has to come in us.
Yes.
Roho wa Mungu anakiwa ingie ndani yetu ili power yake, nguvu yake isiwe jambo la kuomba.
Yes.
Isiwe jambo la kwamba tunaenda mlimani kutafuta au imetengwa kwa ya aina ya watu. Ah. It has to be mke. Mume wako ajisikii vizuri, weka mkono. Father, in the mighty name of Jesus,
yes,
I speak healing to this man.
Yes.
Why? Because the power is in me now.
Yeah.
Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu.
Yes.
The power is in me now. Mm. I release it.
Yes.
To my husband.
Yes.
The power is in me now. I release it to my wife.
Yes.
It has to be that way.
Yes. Amen.
It has to be that way.
Amen.
The power has to be something that we can be able to release at any time. Isitengenezewe mazingira. Yani ile yani ile kwamba nenda kuandaa ibada. It has to be alive. Yani nipige story na nyinyi.
Yes.
Is it the way I do?
Yes.
Napiga story na nyinyi. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu jioni mdada bado anafika, nimeshika mic and the power is moving.
Yes.
Hii kujitenga kujifanyisha kwamba unajua Bwana ukinigusa. Yesu alikuwa anakaa katikati ya watu.
Yeah.
Siku mtu alipokuja kumgusa akatoa nguvu.
Mm.
Alisikia.
Yes.
Lakini alikuwa na mingo na watu na nguvu yake kwa hiyo kumtoka.
Yes.
Mpaka alipotoka nguvu yake ilipomtoka. Anawaambia hivi, kuna mtu amenigusa. Petro anamwambia hivi, wewe watu wanakugusa wengi bana.
Mm.
Wanakugusa ni wengi, unataka utuambie nguvu imekutoka.
Sio sio mara kwanza kuguswa.
Sio mara kwanza kuguswa kwa nini? Kwa sababu it is his life. To mingle with people, and yet he could keep the power.
Yes.
Siku alipokuja mtu mwenye imani,
mm,
akaweza ku draw power. Yes. So that tells us siku zote we can only draw the power of God by faith.
Amen.
Sasa faith ni nini? Ni jambo la kujiandaa. Faith is a lifestyle.
Yes.
It has to be a lifestyle.
Yes.
Yani kama biashara zako za asubuhi kila siku unaenda kufungua, kwa nini? Kwa sababu unaamini wateja watakuja.
Yes.
It has to be a lifestyle. Mm. Sasa haitakiwi kwamba iwe ni regular, kwa sababu hiyo hata wapagano wanaamini.
Mm.
Endekiwe sasa kwamba mimi nafungua kwa sababu I know the name of Jesus is powerful enough to bring me,
yes,
customers.
Yes.
You get it, man of God?
Amen.
Unaona nachokisema?
Yes.
It has to go to the level where it is a lifestyle.
Yes.
Hizi zinatakiwa ziwe normal conversations zetu.
Mm.
What are we talking about? Yaani mimi nizungumze na nyinyi. It has to be the word.
Yes.
I don't have any conversation. Ask my friends, all people ambao naweza nikao nao with a private time. I don't have any other story.
Mm.
Why? Because hatujiandai. Kwamba sasa ndio tunataka tusome neno sasa.
Mm.
Tusome neno jamani, tunasoma neno sasa. So hebu jitakaseni neno lipate kupita. The word is us and we are the word.
Yes.
We are the word.
Jesus was the word of God walking.
Yes.
So every time you are studying the word, you are studying Jesus.
Yes.
You are studying Jesus.
Yes.
You are studying Jesus. You are studying him. You are studying his power, his ability.
Mm.
And you can, you, taarifa,
mm,
zinaamua state of the soul.
Mm. Yes.
Information that you receive.
Yes.
Determine the state of the soul.
Yes.
Taarifa yako inaamua,
mm,
hali ya nafsi yako.
Mm.
Unajisikiaje?
Mm.
Unajionaje? Kwa maana yake, the more you get the word of power,
yes,
the more you get about power,
amen,
inaiamulia soul.
Yes.
Kujiandaa na nini?
Yes.
It's the same thing.
Yeah.
It's the same thing. So it's very important we know what we are dealing with,
mm,
kwenye huu msimu wa outpouring of the Holy Spirit.
Yes.
It's very important.
Amen.
So Yesu anazungumza hapo kwenye kitabu cha Mathayo 12.
Yes.
Anatuonyesha.
Yes.
Kumbuka, tunazungumza habari za Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu.
Yeah. Yes.
Ninapenda sana tunaposoma kitabu cha Mathayo, in our mind it should click.
Mm.
This man was full of the Holy Spirit.
Yes.
Please read that then.
Mstari wa 27. Kwanza mstari wa 26,
mm-hmm,
na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake.
Mm.
Basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebul, je, wana wenu huwatoa kwa nani?
Mm-hmm.
Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia.
Mm.
Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu?
Nasikia kwa sasa, nikitoa pepo kwa nani?
Kwa Roho wa Mungu.
Nikitoa pepo kwa nani?
Kwa Roho wa Mungu.
It's very powerful verse.
Yes.
Yani, I want you, kama ujasoma Matthew chapter 12, na leo ndo tarehe ya siku ya leo. Kama ujasoma Mathayo sura ya 12, leo tuko chapter 12, sindio?
Yes.
Kama ujasoma, please, go and read it.
Amen.
There is a drama there, you will enjoy it.
Yes.
Anasema, kama nikitoa pepo, kwa roho wa Mungu.
Yes.
Kwa kumbe kinachotoaga pepo siku zote, sio sauti ya mtumishi. Kwa sisi akizema tunadhania, Yesu, toka, toka, toka. Hiyo ndio inatoa pepo. Kama hauna roho bro, toi, piga kelele unapopiga. Kwa watoto wa Skewa, wa kitabu cha Matthew, na kwa kitabu cha Acts of Apostles, anazungumza wakati anatoa pepo, anasema tunatoa pepo kwa jina la Yesu. Kwa kumbe hata ili jina la Yesu kulitaja sio sifa.
Yes.
Linaweza tukulileta maana kama nyuma yake lina nguvu ya Roho Mtakatifu.
Yes.
So the name of Jesus makes sense when there is power of the Holy Spirit.
Amen.
So the power behind the name of Jesus is the power of the Holy Spirit.
Yes.
Kwa sababu Yesu anatajwa tuna wapagani.
Yes.
What make the name of Jesus different from the mouth of a believer and the mouth of a pagan?
Yes.
Is the power.
Yes.
Is the power. Kuanzia Sunday nitaanza kufundisha how we manifest in power.
Mm-hmm.
The power is what shows difference.
Yes.
Kumbuka wakati Yesu anafundisha, tofauti ya mwalimu mmoja anayefundisha na mwingine. Sasa unamwona mama?
Yes.
Akiwa anafundisha. Very soft. Achana na sisi. Haleluya. Tunaruka mpaka tunaruka. Teaching very soft.
Yes.
Very calmly.
Yes.
Very composed.
Yes.
But when you listen to the words, you can tell the power behind the words.
Yes.
Why? Power of the Holy Spirit.
Yes.
Kukiwa Roho Mtakatifu itaji kuruka kucha cha cha. Achana na sisi. Sisi tunaruka kwa sababu tu ni ndio tulivyo.
Na afya.
Ni na afya. Cha cha. Mungu akule. Bwana asifiwe sana.
Amen.
So it's not what, it's not the shouting that release the power.
Yes.
It is the presence of the Holy Spirit that release the power. Even in prayer.
Yes.
It's not the shouting that brings changes.
Yes.
Because we have many people who are shouting. Mdada watu wanaongea, Bwana Yesu asifiwe. Lakini you can feel the power in the words.
Yes.
It is not the shouting that makes the power to move. It is the presence of the Holy Spirit that makes the power to move. Can we read there again, please?
Mstari wa 28, Mathayo sura ya 12.
Yes, sir.
Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia.
Nikitoa pepo kwa roho wa Mungu. Imagine, that's Matthew chapter 12.
Yes.
Watu wanashangaa kwa sababu hawajaisoma.
Yes.
Nikitoa pepo kwa roho wa Mungu.
Yes.
I like it. I like it.
Amen.
So Jesus, now let me take it to another level now.
Amen.
Now watch this. So kwa lugha nyingine Yesu anatuambia hivi. Hao watu wameshangaa pepo kutoka.
Yes.
Na wakaanza ku claim kwamba anatoa pepo kwa Beelzebul.
Yes.
Kumbuka hao watu wanamwambia Yesu kwa sababu Beelzebul anaitwa mkuu wa pepo.
Ndio.
Mshirikina.
Yes.
Beelzebul in a signify uchawi na ushirikina ambao tuna watu wengine wanasema hivi wanafanikiwa kwa sababu wanatumia nguvu za giza.
Yes.
You get it?
Yes.
You get it?
Yes.
Now kwa Yesu walimsema hili kwenye eneo la kutoa pepo. Kwamba mkiniona natoa pepo kwa roho wa Mungu, then you should know what the kingdom of God has come. The same verse mahali pengine anatumia neno kwa kidole cha Mungu. I believe it's in Luke or Mark. The same story. Kwa Roho Mtakatifu, kwa lugha nyingine anaitwa kidole cha Mungu.
Yes.
Now, do you know about the finger of God? Have you seen the finger of God?
Yes.
This? Please,
yes.
Read.
Luka sura 11, mstari wa 19.
Basi
kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebul, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu,
si?
Basi.
Huko amesemaje? Roho wa Mungu. Hapa anasemaje?
Kidole cha Mungu.
Now let me show you about the finger of God.
Amen.
Nenda kitabu cha Exodus. Kutoka nane. Kutoka sura ya nani?
Yes.
Kutoka sura ya nani?
Amen.
Mefika?
Yes.
Mstari 19.
Kama Mungu anasema, ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu.
Imagine. Chanda ni nini? Kidole. Kiingereza nasemaje?
Then the magicians.
Say, magicians.
Magicians.
Imagine the magicians. Ooh, brashele garos. Yani kipindi cha Musa, waganga ndio walikuwa wanashangaa matukio.
Yes.
Wakamshtua Farao. Hii ngoma. Hii. This is the finger of God.
Yes.
Mwanzoni inawezekana walimignore Musa. Wakadhania ni akili zake. Yeah. Ah. I pray in the name of Jesus.
Amen.
Mungu atusaidie tufanye matukio mpaka washirikina.
Yes.
Wanaotuzunguka wasema, ah, this is the finger of God. Can you imagine?
Yes.
Can you imagine?
Yes.
Doing some things mpaka watu na acknowledge. Mm. This is the finger of God. Not just people, yes. Magicians.
Yes.
Magician acknowledging that this is the finger of God. This is the finger of God.
Yes.
It's not normal. It's the finger of God. I pray in the name of Jesus.
Amen.
Mungu atufanyie matukio kwenye maisha yetu.
Yes.
Iwe ni kwenye business, iwe ni kwenye career.
Yes.
May God do wonders in our life.
Amen.
Until people will say, this is the finger of God.
Amen.
They shall know.
Amen.
They shall know.
Amen.
They shall know.
Amen.
That you are carrying the finger of God.
Yes.
Now, what is the finger of God?
Yes.
What is the finger of God?
Yes.
Please read there again, Exodus.
Yes.
Exodus.
Yes. Then the magicians said unto Pharaoh, this is the finger of God.
Now, please, if you can,
yes.
Begin verse 10.
Eight.
Verse 10.
Yes. Akamwambia, kesho, akasema, na yawe kama neno lako, ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana, Mungu wetu. Hao vyura wataondoka kutoka kwako, wewe na nyumba zako, na watumishi wako, na watu wako, watasalia mtoni tu. Basi, Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa
hapo amemwambia Farao achie watu wa Mungu waende.
Yes.
Farao akamtukana mimi.
Yes.
Musa akamwambia amna noma.
Yes.
Kesho.
Yes.
Kutana kesho.
Yes.
Imagine a merman talking to his fellow man. Na understand. Ndaka kuwapeleka mahali kwa utaratibu mzuri tu. Kwa nini mama alikuwa na insist kwenye kusoma neno la Mungu? Musa hakuongea chochote cha kwake. Kwa Musa Biblia paka nasema hivi, alikuwa mkuu mbele ya Farao. Akawa mtu mkubwa kuogopwa na kuheshimiwa. Hakuongea chochote cha kwake. Everything that Moses was speaking, he was speaking the word of God. So he had to feed himself. Aibidi amfeed mtu wake wa ndani ili apate cha kusema kwenye situation yake. Situation yako haisikii maneno yako ya huruma.
Yes.
Situation yako haisikii uchungu.
Yes.
Situation yako, hali yako, machangamoto yako hayasikii kujitisha, hata kujitisha huruma. Aya, napitia vitu vingi, Mungu naomba sitembe kwa baba katika jina la Mungu, naomba hiki kingi ujio sisi tukae kama na baba. Yeah, nothing will change.
Yes.
Your situation only hears the word of God.
Yes.
Now, feed your spirit.
Yes.
With the word of God.
Yes.
When you feed your heart with the word of God, unapojijaza neno la Mungu ndani, then you will have what to say before situations kama za Farao.
Yes.
I don't know if people are getting us. I don't know kama watu wetu wanatusikia na watu wanatufuatilia vizuri. I don't know. I believe watu wa Mungu, they are catching what we are bringing to you.
Amen.
If you are catching us, please comment down there and say we are getting it.
Amen.
Now, nina muamini Mungu kabisa.
Yes.
Jioni hii leo.
Amen.
We will experience kuanzia usiku huu yani wiki hii.
Amen.
We will experience vitu kwenye maisha yetu ambavyo people I want God to work with me to the extent people to say,
yes,
this is the finger of God.
Amen.
Is the finger of God.
Amen.
Now, what is the finger of God?
Yes.
Nataka kukumbusha tena.
Yes.
Moses never spoke his word.
Yes.
Aliposema vyura atakuja, he was not laughing. Hakuwa anapiga biti.
Yes.
Sasa sisi wengi wetu walokole wengi, maombi yao na maneno yao ni ya mikwara.
Yes.
Sisi tunapigana mikwara tu.
Ndiyo.
Na naona mimi mtu akinipiga biti, tukishe mimi. Na muangalia za yeye mbwembwe hizi. Hamna lolote kwa sababu you can test. You can attest kwenye maneno yake.
Yes.
Wengi wetu tukifoka tunafokea hasira.
Yes.
Yaani pepo nimekusumbua kwa mfano leo mchungaji wakutana na mchungaji na wainjilisti watu wa pepo.
Ndiyo.
Kwa Yesu. pepo limemsumbua kwa amekasirika. Yeah. Kwa kinachotoka pale
yes.
Sio nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni ile hasira ya kusumbuliwa na pepo.
Na kushindwa kulitoa.
Na kushindwa kulitoa. Asiende. Pepo toka. Pepo toka. Haushakutana na wale watumishi. As I told you, this is supposed to be a lifestyle.
Yes.
It has to be a lifestyle.
Yeah.
Then you have to enjoy your salvation. It has to be
a lifestyle.
Yeah. So, ushakutana na wale watu ambao wanaombea labda wako nyumbani. Kuna changamoto imetokea. Au wamesikia bahati na pia pale. Au wamesikia labda mchango au mapaka yanalia. Nasikia, wewe, usinichezee huko nje. Nakujua. Mkwara. Uoga. Na najua wanaweza manifest uoga. Because inside of them, there is no word.
Yes.
Ndani yao hakuna neno. So they don't know how to respond.
Yes.
The word of God gives you what to respond before your situation.
Yes.
Farao amekutunishia misuli na mimi nakwambia atoki mtu hapa. Imagine kwa Wakristo leo. Ingekuwa biashara zao ndio zimeshikwa na Farao.
Yes.
Wangepiga ya kwanza. Musa alipewa 10 times. Anapiga. Farao anambia atoki mtu hapa. Imagine biashara yako inahitaji mapigo 10. Mmoja kile tutachokea mapigo la 3 tu.
Yes.
Sasa Mungu nimejaribisha kama ingekuwa Mungu yupo na mimi kweli na nikwambia sasa.
Yes.
Ingekuwa Musa yuko na watumishi wa kizazi chetu. Sasa kama Mungu angekuwa upande wake kweli, haiwezekani. Haiwezekani mapigo 10 yote yanamtesa yeye mwenyewe peke yake. Anatakiwa atembee katika namna fulani hivi. Pigo moja tu, amna. Yesu mwenyewe wa Nazareti.
Yes.
Shetani hamalizaje na jaribu moja. Juzi tulikuwa na special prayer mimi na mke wangu.
Yes.
You know, sometimes we pray to people and we don't tell them. Tulikuwa na special prayer na mama, special prayer. We were praying for Dr. Ipiano. We didn't call him. We didn't ask him anything. Hata hapa sijasema ili ajue. I was just praying for him. I just felt in my heart na mke wangu, we were just praying for him, almost 2 hours. Just praying for him. Praying. Why? Because you should know, amepata changamoto just after his biggest event.
Yes.
I don't know if you know that.
Yeah.
After biggest event. Ambaye yoyi kufanyika.
Yeah.
A gospel singer to do what he did. It was mind-blowing.
Yes.
Marvelous act. Big move. Few days later, he got an accident. Do you know what he tells you? Nimwambia mama, zamani wazee wetu walikuwa wakienda kuhubiri injili, wanasema hivi, ombea roho ya malipizi. Nikamwambia mama, mimi nilikuwa na ignore hicho kitu. Nimegundua. Cheki mimi mwanangu. Piga Zanzibar kitu kizito.
Mwanza tarehe.
Piga Mwanza kitu kizito, umekuja mjini, umekaa siku ya kwanza ya pili, wadau wameruka na wewe. Now when you look it as a child, ukiangalia kama mtoto, you are mocking it.
Yes. Yeah.
Then you mocking it tells me how kid you are.
Yes.
You mocking it tells me wewe ni mtoto kiasi gani. And I don't have to answer kids.
Yes.
You play with kids, you don't answer them. Watoto wajibi, watoto wana unacheza nao.
Mwezo unampa pipi.
Unampa pipi. That's what you do.
Yeah.
Ukimwona mtumishi wa Mungu anaropoka kidogo pia pia unajua he's just a boy. A kid. Ndio ile nilisema jana.
Yeah.
Watoto mbele za Mungu hawapewi vitu halisi.
Yes.
Wanapewa mwanasesere. Wanapewa magari. Unaweza kwa mfano mtoto wa kiume unampa tipa la maigizo.
Yeah.
So when I look at them, hata huduma zao inawezekana Mungu amewapa maigizo, matipa ya maigizo. Utumishi wao inawezekana ni mwanasesere.
Kwa na wale watu.
Ile maigizo.
Maigizo.
Mtoto mdogo umpi kitu. Huwezi kutegemea mtoto wangu mdogo wa miaka 5 ashike mimba.
Yeah.
Lakini mtoto mdogo wa kike tunamwandaa kuwa mama.
Yes.
Kwa tunawabebesha nini? Midoli. Kwa nabeba mtoto hivi. Oh yo yo. Oh yo yo. Nani na mimi nilikuwa na nani? Na mtoto. Unaweka mshana, nyonyesha. havina kitoto cha kina maziwa wala mdoli anyonyi, lakini unamwekea kichoni kwake mtoto wa kike kwamba I prepare you to be a mother.
Yes.
I prepare to be a mother.
Yes.
I prepare to be a mother. So some other people, some other men of God, God has given them dolls. Their ministry is a complicated, is dolls. You don't answer a kid.
Yeah.
Imagine umchukue mtoto wako uanze kumwambia hii ni accelerator. Mtoto wako na mimi mtoto wako
mitatu.
Heaven light.
Yes.
Unaweza kumwambia heaven light hii ni accelerator. Unapakanyaga hivi. Sawa? Heaven light hii huni usikani. Hii ni gear. Ukitaka kurudi reverse unarudi hivi. Kanyaga na kuangalia tu namna hii. Hakuelewi. Lakini kitu pekee atakachokielewa heaven light. Umnunulie kagari kake kakuendesha pichini.
Yes.
Then atakuelewa.
Yes.
Yeah. Kuna vitu vingine we don't answer because we know if we respond, we respond to kids. Na nikwambie, mtu wa rohoni ni waajabu sana.
Ndio.
Unaweza huku mtu wa nje ukawa na umbo kubwa kweli.
Ndio.
Lakini mtu wako wa rohoni ni mtoto.
Ndio.
Na hakuna mtoto anayeamini yeye ni mtoto. Hakuna. Kwa mtu anaweza kuwa ni mtoto kabisa. Lakini anaamini amekuwa.
Ndio.
Mkubwa. Na Mungu alivyowaajabu.
Ndio.
Anakuacha uendelee. Wamama kule jikoni wanaweza wakawa nakatakata nyanya namna hii. Hasa katoto kake kiko anapenda kushinda jikoni. Anakatafutia squeeze mimi na vitu vya kike. Kwa supermarket kuna vidude vya kuchezea vya seti ya jikoni. Kuna chukua naona mpaka karoti, anakata pamoja na mama yake pale. Kile kisu chake sio kisu kikali. Kisu chake ni kisu cha plastic.
Yes.
Anakata pamoja. Naye anajiona dhani anakata. Ndivyo unavyoweza ukamkuta mtu kabisa ni mtumishi. Anaamini pale naye anatumika. Kumbe mbele za Mungu yuko jikoni. Ana kiseti cha watoto nakata. Mujibu. Unajibuje? Kwani kujibu, so you are at rest. You focus on the work of God.
Yes.
You do the work of God.
Yes.
Lakini unapoona kwa mfano kitu kinamkuta, let's say Dr. Ipiana. Pastor Tony. Something like that or any other man of God.
Yes.
Then you consider and say, iangalie before and after. Kwa sababu jaribu ambalo limesababishwa na dhambi limekuja kuua.
Ndio.
Mwizi aje aibe na kuchinja na kuharibu.
Yes.
Jaribu lilosababishwa na dhambi limekuja kufanya nini?
Kuua.
Is this man die?
No.
Amekufa?
No.
Huduma yake imekufa?
Hapana.
Kazi yake imekufa?
Hapana.
Oh, come on. Doctor alikuwa anaimba juzi Rwanda.
Yeah.
Yuko kwenye wheelchair. He's singing.
Yes.
And the anointing is moving.
Yes.
Tells you what? My accident did not stop the anointing.
Yes.
Why? Because I'm surely anointed.
Yes.
Kwa ile ajali kwake, it's not an attack.
Mm.
Kwake it was a battle. Fact that he is living. Fact that he's alive.
Yes.
Manake chanda cha Mungu.
Yes.
Then we say, hiki ni chanda cha Mungu. Hiki ni kidole cha Mungu.
Yes.
How do you survive that?
Yeah.
Gari nakuja na kuhita. How do you survive that? Kama mkono wa Mungu wakufanya gari.
Yes.
Unasikia ushuhuda wake. Anasema, men, watu wa Mungu, si, hata mimi sijui nimetoka tokaje. Fact ya kwamba macho yangu yanaona. Sijui nimeonaje. Then unasema aje, hiki ni kidole cha Mungu. Aliye na kidole cha Mungu tutamjua.
Yes.
Ila mocking ni utoto. So we took time and pray for him knowing what this man has a great future. Mpaka shetani anamuinda hivi, this man has a great future.
Yes.
This man has a great future. So when Moses was talking,
yes,
na Farao, anaambia Mungu niko kwenye mission. Mungu ameniambia uambie watu wake waende. Listen, ndio biashara yako. Mungu amekwambia, imagine wana wa Israel ndio biashara ya mtu. Imeshikwa au wateja wa mtu wameshikwa. Mungu anamwambia hivi, wateja wako wako Misri. Na ndo walisi anyway.
Yeah. Yeah.
Yaani wateja wako yao kanzani.
Yes.
Wateja biashara yako wako Misri.
Yes.
Waliowashika ni mafarao.
Yes.
By the power of God you have to go and deliver them.
Yes.
Ndio maana you need the power of God.
Yes.
Ndio maana nikasema hivi, the power of God sio kwa ajili ya mhubiri tu peke yake cheche. The power of God is for you, a business person.
Amen.
A power of God is for you, doctor. A power of God is for you.
Yes.
Why? Because Pharaoh ndo ameshika wana wa Israel. Kumbuka wana wa Israel ni watoto wa Mungu.
Yes.
Wana wa Israel ni kazi ya Mungu.
Yes.
Wana wa Israel ni kitu cha Mungu anachokupa.
Yes.
Wana wa Israel ni breakthrough ya Mungu kwenye dunia.
Yeah.
You understand?
Yes.
Now, kama utaenda kwa farao ku claim chochote, my brother,
yes,
you should make sure you have the power.
Yes.
Because farao hata elewa chochote isipokuwa kidole cha Mungu. Kumbuka, ana magician.
Yes.
Ana washirikina wake. Ana wachawi wake.
Yes.
I feel anointing here.
Amen.
And I think this is what we're going to pray today.
Amen.
Imagine ana vitu vyake. Ana mpaka wale waganga wako pale. Huo na uhakika farao anaamini vya kutosha kwamba hawa ndio wanalinda kiti changu, ndio wanalinda ufalme wangu, ndio wanalinda hao watu hawatoki.
Yes.
Sababu akili ya farao anaamini wana wa Israeli hawatoki sio kwa sababu wameshindwa kutoka. Farao anaamini hawatoki kwa sababu dawa zangu zinafanya kazi.
Yes.
Kwa ili umfanye farao aachie wale watu, umpige farao, upige foundation zake to the extent awe weak aweze kuachia.
Yes.
Farao ili aachilie wateja wako, wana wa Israel,
yes,
ili awaachilie, he need to be weak enough.
Yes.
Na hawezi kuwa weak kama hujapiga.
Yeah.
Na hawezi kupiga kama huna power.
Yes.
That's why we need power of the Holy Spirit.
Amen.
We need power. Yes. And hatuwezi kuwa na power kama hatuna nani? Roho Mtakatifu. Power ya Mungu sio guesswork. Power ya Mungu sio kisha kuotea. Baba Mungu na power, Power ya Mungu haipatikani mlimani.
Yes.
Power ya Mungu haipatikani kwa kobichi. Power ya Mungu haipatikani kwenye anisa fulani. Power ya Mungu iko ndani ya Roho Mtakatifu.
Yes.
You just need to receive the Holy Spirit.
Yes.
Receive the Holy Spirit, you will have the power.
Amen.
Not for preaching.
Yes.
Power for your business.
Yes.
Mind you, nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, then the kingdom of God has come. Kwa hiyo ile sala baba yetu ya mbinguni, jina lako litukuzwe, thy kingdom come, simply was saying thy spirit come.
Yes.
Give me your spirit, simply was saying give me your kingdom.
Yes.
Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Because when his kingdom come, his power will manifest.
Yes.
Kwa sababu ufalme wa mtu unajulikana kwa nguvu yake.
Yes.
Sifa ya ufalme inajulikana kwa nguvu yake. Mamlaka ya Marekani inajulikana kwa nguvu yake.
Yes.
Ya kijeshi.
Yes.
Mungu wetu anaweza kupigana paka wapi? Majeshi yetu yanaweza kwenda paka wapi?
Ndio.
How far our God can go? Ile yote ni power of the Holy Spirit.
Yes. Yes.
When the Spirit of God moves, when the Spirit of God move, my brothers and sisters who are watching me now,
amen,
when the Spirit of God begin to move,
yes,
even your neighbors will know,
amen,
that God is working with this person.
Amen.
And it is my prayer in the name of Jesus.
Amen.
Roho wa Mungu atujae kwa wingi.
Amen.
Na nguvu yake itembee katikati yetu.
Amen.
Katika jina la Yesu kwa namna isiyo ya kawaida.
Amen.
Tutembee kwa nguvu ya Mungu until we say, until people, other people to say,
yes,
hiki ni chanda cha Mungu.
Amen.
I feel the power of God now.
Hallelujah.
I feel the power of God now.
Amen.
I want us to read again.
Yes.
Exodus 8.
Yes.
Let's go there.
Verse 12. Basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura aliyokuwa amewaleta juu ya Farao. Bwana
asa, can you imagine? Mungu anataka alimtuma Musa apeleke vyura.
Yes.
Ili vyura viondoke,
inabidi Musa tena.
Inabidi Musa tena akaombe.
Yes.
What a nana. What a nana. Mtu amekuzingua.
Yes.
Anapatwa na kitu. Wa. Ili kiondoke, wakutafute.
Yes.
Manake wewe mwana wa Mungu.
Yes.
Ukaamua. Unafanya cause and effect.
Amen.
Oh. Unaleta ngeneza shida mjini.
Yes.
Ndio. Unatengeneza uhitaji mjini?
Yes.
Uwe mwenyewe unakutafuta. Unasolve.
Amen.
Kama siasa za Afrika mwana. Tengeneza tatizo solve mwenyewe. Shima itakuja tu.
Yes.
I pray in the name of Jesus.
Yes.
May God trust us enough.
Yes.
Now this is the reason why,
yes,
we need to grow.
Yes.
Kukua ni muhimu.
Yes.
Mungu aweze kuamini kwa issue za namna hii.
Yes.
Yes sir.
Mstari wa 12. Basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura aliyokuwa amewaleta juu ya Farao. Bwana akafanya sawasawa na neno la Musa, na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba na katika viwanja na katika mashamba. Wakawakusanya chungu chungu, na nchi ikatoa uvundo. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito.
Wakipatanga na vua napata kiburi.
Yes.
Mm-hmm.
Asiwasikize kama Bwana alivyonena.
Mm-hmm.
Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako, ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri.
Mm-hmm.
Nao wakafanya. Haruni akaunyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi.
Mm-hmm.
Nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri.
Mm-hmm.
Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze.
Unaona?
Mm-hmm. Yes.
Kwa hiyo kila wakati,
mm-hmm,
waganga watajaribu kufanya cha kimungu.
Yes.
Mm-hmm.
Lakini wasiweze.
Kwa nini? Kwa sababu mzigo umetengenezwa kiwanda kingine.
Yes.
Kwa walijaribu chura,
mm-hmm,
hawakuweza.
Yes.
Wakajaribu na nyewe kutengeneza vumbi la chawa.
Yes.
Wameshindwa.
Yes.
Aha.
Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu.
Kwamba hii ngoma
ni kidole cha Mungu.
Ni kidole cha Mungu. Sisi tumeshindwa kuduplicate.
Yes.
Mm. Mungu afanye jambo kwenye uso wa nchi.
Yes.
Amen.
La kuyagusa maisha yetu.
Amen.
Ambalo kila atakayeona, kuanzia washirikina mpaka watu wa kawaida.
Yes.
Wakasema hakika hili ni jambo la Mungu.
Amen.
Hiki ni kidole cha Mungu.
Amen.
Farao alipigwa na mapigo 10.
Yeah.
Na kila pigo moja alipokuwa anapigwa, kesho yake akakataa.
Yes.
Kuachia wanazirai waende. Kwa maana yake you don't have to stop.
Yes.
When you see little victory, mama akasema jana, uonapo amani, usilali, ujaribu uharibifu kuja kwa ghafla. The simple interpretation is this.
Yes.
We do not rest until we have full victory.
Amen.
You must have what to respond.
Yes.
You must have what to respond.
Yes.
When your enemy hit you on the door.
Yes.
You must have to respond. You must have what to respond. Ghafla afya yako imepata attack, you must have what to respond.
Yes.
Ghafla biashara yako imepata attack, you must have what to respond.
Amen.
Before the Lord.
Yes.
Katika ulimwengu wa roho.
Yes.
Usiende kwa mwili kabisa.
Okay.
Unaweza ukawa na hela ya matibabu.
Mm.
But if you do not have what to respond, what if hilo lilotengenezwa ni la kiroho?
Yes.
This is the reason why mimi naamini sana katika maombi. Na baada juzi ngasema hivi, hata katika maisha unapopatwa na mtu anapokufanyia vituko kama vyangu vile, you need in your life,
yes,
to know how to talk to God.
Yes.
Mungu anajua kulipiza kisasi. Isaya 61, roho ya Bwana yu juu yangu.
Yes.
Kwa maana amenipaka mafuta ili kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia uhuru waliofungwa.
Yes.
Alafu kule chini anasemaje?
Kutangaza.
Anasema kutangaza mwaka uliokubalika.
Yes.
Alafu anasema na kuwafariji.
Hawalia.
Anasema kufanya nini?
Kutangaza siku ya kisasi.
Na siku ya kisasi cha Mungu wetu.
Anasema kwanza kutangaza mwaka Bwana uliokubalika.
Yes.
Alafu na siku ya kisasi cha Mungu wetu ili kuwafariji. Kwa mtu yote anayelia au anayelizwa, Mungu ana kisasi maalum.
Yes.
Ili amfariji.
Amen.
Hatari. Anafanya kisasi ili amfarijie mtu wake.
Yes.
Ah. Mungu asinyamaze.
Amen.
Nasema Mungu asinyamaze.
Amen.
Afanye kisasi. Piga. Yaani Mungu anatakiwa aingize mkono wake. Unajua namuogopa sana Mungu. Mungu ana tabia fulani hivi. Siku moja Elisha alikuwa na upara. Akawa anashuka kutoka kukutana na kuagana na Elia. Alipokuwa anashuka sokoni, watoto wakaanza kummock, kumuonyesha dharau na kumbeza. Paa wewe mwenye upara. Paa wewe mwenye upara. Elisha yakamuuma, akageuka akasema, kama Mungu aishivyo.
Yes.
Dubu. Nalija hapa kuwameza.
Yes.
Unaelewa maana yake? Sokoni.
Yes.
Sio porini, mjini. Dubu linatokea ghafla. Inaomeza watu. Ndio hiyo mnashangaa watu wanapatwa na majanga. Watu wanapatwa na vitu vigumu. Watu wanapatwa na vitu vibaya. Why? They've touched the wrong thing.
Yes.
Na mimi nakwambia Mungu anyamazi.
Amen.
Akiitwa anyamazi.
Amen.
May God revenge for you.
Amen.
While we are forgiving.
Yes.
While we are letting go.
Yes.
May God revenge for us.
Amen.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Tunapoachilia na kusamehe.
Tunapoachilia na kusamehe.
Siku ya kisasi cha Mungu.
Siku ya kisasi.
May God revenge.
May God revenge.
Ili kuwafariji.
Yes.
How?
Waliao.
Yes. When you know that mathematics. Hautaka kitu moyo. You will let it go. Sawa, sawa, mi boya. Wewe ndo mshindi. You keep quiet.
Yes.
It's just a matter of time.
Amen.
If they don't come and say forgive me, it's just a matter of time.
Yes.
One after the other. God will go ahead.
Amen.
Because dunia inatuaminisha Mungu haoni. Na dunia inakujaza na mwambia ya, "Oh, utamsubiria Mungu paka lini?" Mungu anachelewa. Mungu haoni? Hapana. Nyamaza. Mengine hayajibu leo. Mengine hayajibu leo.
Yes.
Mengine Mungu anasubiria wazae. Wengine Mungu anasubiria wadini wakiwa wanazaa.
Yes.
That's one good answers. Pigo la mwisho la Farao likwaje? Farao alikuwa anacheza na Musa tu.
Yes.
Mungu anambia, "You don't know me."
Pigo la.
You don't know me. The last thing that God can hit is your children. The last thing that you must bend. Kwa ukimwona Mungu na watoto wapigwa mapema. That's the style of God.
Mm-hmm.
So kuna watu wengine wanafanyia mabaya leo. Hawajazaa, hawana hata wa kuoa, hawana hata wa kuzalisha. So God will have to wait. Kwa unaweza kusema Mungu haoni. Sio haoni. He's waiting for them to get the firstborns. Sio haoni. Okay, ya mwambie Mungu sio kwamba haoni.
Mungu sio kwamba haoni.
Amekunja mikono. Asubiri wakati sahihi.
Yeah.
Wa kupita.
Na arudi mapigo.
Arudi mapigo. Pigo la kwanza mpaka la 10 hayafanani.
Yeah.
Na akipiga anapiga hivi. Unapigwa afu unajua nani kukupiga. Unapigwa afu mwingine anakupiga. Anachoma moto, unajua nani anachoma. Anakuporesha mapele, unajua nani anatoa. The last hit. Yeah, imagine mfano hapo, uvundo.
Uvundo.
Unatafuta kinachonuka ndani ya nyumba ukioni.
Mm.
Ili tu uondolewe hamu ya kukaa ndani ya nyumba yako. Una kikao wewe, uwezi kukaa ndani ya nyumba yako. Unadhania unafanya kazi kwa bidii. Maana umesafiri umeenda huko. Mwana umeenda huku. Kuna kikao. You cannot even enjoy the moment.
Yes.
With your family.
Mm-hmm.
Why? Because umeondolewa appetite.
Mm-hmm.
That's how God is. You can never have rest.
Yes.
Kwa sababu unajua bidii ya mtu anayefanya kazi ione kwenye matokeo.
Yeah.
Kazi ni matokeo.
Yes.
Kazi sio kuhangaika.
Yes.
You get what I said?
Yes.
Kazi ni matokeo. Kazi sio masaa mengi ya kazini.
Yes.
Kazi ni matokeo, kazi sio kwenda huku na huku na huku. Sasa kuna kazi na mambo mengi iko.
Yes.
You think I'm joking?
It's true.
Sasa Biblia kwa sababu kuna kazi na mahangaiko. Ndio maana watu wanasalimiana. Za kuhangaika. Mimi siangaiko. Pole na mihangaiko. Mimi siangaiko. Niambie pole na kazi.
Na Mungu abariki mimi. Abariki mihangaiko.
Mungu abariki mihangaiko ya mikono yako. Mungu abariki kazi. Mwaza mihangaiko. Mnaendaje huko? Zaburi 127.
Neno la Mungu linasema.
Zaburi ya 127 umeiona?
Yes.
Yes. Read that.
Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure.
Kwa hiyo wanaojenga wanafanya kazi.
Yes.
Ila kwa kuwa wajengi na Bwana,
wafanya kazi bure.
Shoga nao wafanya kazi bure.
Maana
kwa naenda kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Inaanza tarehe 1 mpaka tarehe 30. Mwenzako anaipa mshahara, anasema mimi kama nasaidia
bure.
Bure. Kazi bure maana yake ni kazi isiyo na malipo.
Yes.
Kazi bure maana yake ni kazi isiyo na faida. Kazi bure maana yake ni kazi without profit.
Yes.
I pray in the name of Jesus.
Amen.
Tutafanya na Bwana na roho wake.
Yes.
And we will never hatutafanya kazi isiyo na faida.
Amen. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure. Mnaoamka mapema.
Kazi yenu
ni bure.
Mnaofanya nini?
Mnaoamka mapema.
Mhm.
Na kukawia kwenda kulala.
Na kukawia kwenda kulala.
Na kula chakula cha taa.
Kwa hiyo hawalali. Kwanza wanaamka mapema.
Yes.
Hawajakaa vizuri sasa 10 hao hapa. Muda wa kwenda kulala saa 9. Kwa wanachelewa kulala.
Wanawahi.
Na wanawahi kuamka. Alafu sikiza anachowaambia.
Nakula chakula cha taabu.
Wanakula chakula cha nini?
Cha taabu.
Chakula cha taabu unakijua wewe? Mpaka ujizalilishe ndio umekula.
Yeye humpa mpenzi wake usingizi.
Kitu hicho. Maana yake nini? Hawazi, hashtuki. Hii biashara inafanya nini? Oh, wateja watakuja. Muda wa kwenda kulala ni wa kulala. Anapata usingizi. Mshazeni nakosa usingizi kabisa mimi bila kunywa pombe silali. Mimi bila kuvuta bangi 2-3 silali.
Yes.
Something is wrong.
Yes.
Something is wrong.
Yes.
Maana unafanya kazi lakini ufanye na bwana.
Yes.
Unafanya kazi bure.
Yes.
Yes.
Tazama, wana ndio urithi wa bwana.
Mhm.
Uzao wa tumbo ni thawabu.
Soma mstari wa 2.
Kazi yenu ni bure. Mnaoamka mapema
na
kukawia kwenda kulala. Na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi.
Ndio hii sasa za mianga iko. Wewe ulali?
Kila ni taabu.
Ukila ni taabu. Yaani ukila unawaza da. Ushakuwa na ile hali. Mtu wa bibi, tutakunua chakula kizuri pale sasa. Eh, wewe. Chakula kizuri. Mtu anaenda sasa mbele. Eh, wewe, yani nimenunua tu hiki chakula basi. Yaani anakuwa uko nawaza sasa. Mimi nili chakula kizuri hivi.
Yeah.
Na raha gani?
Chakula
cha taabu.
Chakula cha taabu.
Sisi kwa jina la Yesu.
Amen.
Hatutakula chakula cha taabu.
Amen.
Nasema tutakula chakula cha taabu.
Amen.
Kwa kuwa Bwana anajenga pamoja na sisi.
Amen.
Bwana analima pamoja na sisi.
Amen.
Anafanya biashara pamoja na sisi.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
This is why I told you.
Yes.
It is a lifestyle.
Amen.
Sio ya ibada.
Yes.
Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya ibada.
Yes.
Anataka kujenga, ajenge na wewe.
Yes.
Anataka kulinda, alinda na wewe.
Amen.
Bwana asipolinda mji. Sasa anashuka kutoka mbinguni? No, analinda akiwa ndani ya mtu.
Yes.
Bwana asipojenga. Wajenga wanafanya kazi bure. Sasa anashuka mbinguni kuja kujenga. Anajenga ndani ya mtu ndio anasema hivi, asipojenga wajengao. Kwa maana yake kuna wanaojenga lakini wanatakiwa wajenge na yeye akiwa ndani yao.
Yes.
The spirit of God.
Amen.
By his spirit.
Yes.
Mungu atujaze roho wake afanye biashara na sisi.
Amen.
Ajenge kazi na sisi.
Amen.
Ajenge huduma na sisi.
Amen.
Ajenge maisha na sisi.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Wajenga wafanya kazi bure.
Yes.
Sitafanya kazi bure.
Amen.
Sema sitafanya kazi.
Sitafanya kazi
bure. Kwa kuwa najenga na Bwana. Kwa kuwa nafanya kazi na Bwana. Kwa kuwa nalinda na Bwana. Kwa roho yake yuko ndani yangu. Kwa jina la Yesu. So anasema wahindao wanafanya kazi
bure.
Wajengao wanafanya kazi
bure.
All right.
Yes.
Turudi Mathayo kutoka.
Kutoka
sura ya 8. Yes sir.
Mstari wa 13.
Bwana akafanya sawasawa na neno la Musa. Na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba. Na katika viwanja na katika mashamba. Wakawakusanya chungu chungu. Na nchi ikatoa uvundo. Lakini Farao alipoona ya kuwa ana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito. Asiwasikize kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao wakafanya. Haruni akanyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya mwanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri.
Hivi ndio maana mavumbi yote yakawa chawa.
Yeah.
Yaani kila mtu mnao katiza kuna chawa.
Yes.
Yaani nchi haina mavumbi. Nchi
ndio
kwa chawa.
Yes.
It's crazy man.
Yeah.
It's crazy when God start beating people.
Mm.
Sinaona Musa alimlilia.
Yes.
Maana kitafsiri nyingine kama Mungu anapiga Mungu anapiga mpaka wewe uliye uliyeomba pigo.
Mm-hmm.
Uliye muombe msamaha.
Mm-hmm.
This is the reason why mtu anaye mess na mtoto wa Mungu.
Mm-hmm.
Aliyeja, you see? Watu wana ujasiri wa kumess na maisha yetu.
Yes.
Kwa sababu they think we don't have the spirit.
Mm-hmm.
Hii ndio maana ni muhimu tukajaa roho.
Yes.
Na roho akawa active.
Amen.
Very important. Yeah. Tukajaa roho na roho akawa active.
Mm-hmm.
Why? Because these people think we have nothing.
Yeah. Mm-hmm.
Kwa sababu roho amekaa kwa macho.
Mm-hmm.
Wao wakienda kwa waganga wanapewa vitu mafundo fundo amefunga hivi.
Yeah.
Kwa anasema nina dawa yangu pale. Na roho anaonekana kwa macho. Uwezi ukaenda na roho. Uweze, nakuja pale ula roho mtakatifu, naona ngoja nikutane kidogo. Huyo. Ah.
Mm.
But roho anaweza kuonekana na nini? His power.
Yes.
Yes. His power. Matukio yake. So whenever we speak the word from today,
yes,
we will see it coming to pass.
Amen.
Because the spirit is showing what? His power.
Yes.
Vumbi likawa nini?
Chao.
Ilipokuwa chao, what happened?
Hao waganga nao wakafanya mfano, mstari wa 18.
Mm-hmm.
Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo
mm-hmm.
kwa uganga wao. Ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze. Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama.
Mm-hmm.
Ndipo wale waganga wakamwambia Farao.
Ndipo waganga wakamwambia Farao.
Jambo hili ni kidole cha Mungu.
Jambo hili ni kidole cha Mungu.
Na moyo wake Farao ukawa mgumu, asiwasikize. Vile vile kama Bwana alivyonena.
Unaona mambo?
Yes.
Mungu anataka kumnyosha huyo jamaa.
Yes.
Nimependa. Waganga ni kama amemwacha Farao endelea mwenyewe.
Ndio.
Mm. Hii ni kidole cha Mungu. Watu wapatwa na matukio ambayo wakienda kwa waganga wao,
yes.
wawaulize maswali.
Yes.
Ulimgusa nani wa Mungu?
Mm.
I release that power now.
Amen.
Whoever is playing with us, may God hit by his finger.
Amen.
Mathayo 12.
Mstari wa 28.
Mm-hmm.
Lakini mimi natoa pepo kwa roho wa Mungu. Basi, ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia.
Mm-hmm. Anzia pale juu.
Kianzia mstari wa 26.
Yes, sir.
Na shetani akimtoa shetani, amefitinika juu ya nafsi yake. Basi, ufalme wake utasimamaje?
Mm-hmm.
Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli,
mm-hmm.
je, wana wenu huwatoa kwa nani?
Mm-hmm.
Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi.
Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu.
Yes.
Nataka usikie hiyo.
Yes.
Kwa hiyo roho wa Mungu anatoa pepo.
Yes.
Kwa aweza akakaa roho wa Mungu na pepo akakaa.
Yes.
Kwa roho wa Mungu akiwepo pepo aweze kukaa.
Yes.
Maana yake nini? Kila aliye na roho wa Mungu. Hello.
Amen.
Aliye na roho wa Mungu, pepo alimalizi mission yake.
Yes.
Aliye na roho wa Mungu, pepo alimalizi mission yake.
Yes.
Mm. Mpango wote wa pepo.
Yes.
Juu ya maisha yetu.
Yes.
Kwa kuwa tuna roho wa Mungu.
Yes.
Pepo alitafanikiwa mission zake.
Amen.
What we are going to do is to cast them out.
Amen. Yes.
To cast them out.
Amen.
Kwa nini? Kwa roho wa Mungu, kwa kidole cha Mungu.
Yeah.
Luka anasema kidole cha Mungu.
Yes.
Ndio kile kilichoonekana kutoka.
Yes.
Yeah. When the spirit is there,
that is the finger of God.
That is the finger of God.
Yes.
And when the finger of God is there,
yes.
judgment. When the finger of God is there,
mm.
I like it.
Yes.
Judgment is there.
Yes.
When the finger of God is there,
yes.
demons have no operations.
Yes.
Koyo any demonic operation,
mm-hmm.
haistopishwi na makelele.
Yes.
Inastopisha na presence ya roho wa Mungu.
Yes.
Ndiyo maana tunavyomwambia watu muombe Mungu akujaze roho mtakatifu. We are not joking.
Yeah.
This season ya roho mtakatifu hii.
Mm.
Kweli akujaze.
Yes.
Kweli ujae roho.
Yeah.
Kwa sababu bila kujaa roho mnapigwa kirahisi.
Yes.
Kwa maana yake tiba pekee ya kumfanya mtu asiteswe na mapepo.
Mm.
It's the presence of the Holy Spirit.
Yes.
Ndiyo maana unaona roho wa Mungu. You know roho Mungu anaweza akabrage.
Mhm.
Roho Mungu anamjaza Yesu.
Mhm.
Anajaa ndani ya Yesu.
Yes.
Alafu anaenda naye katikati ya ibilisi. Anampeleka kikani.
Mhm.
Kwa aliye na roho Mungu mpeleke mpaka kuzimu.
Yes.
Wewe unaona Yesu alipeleka mpaka kuzimu.
Yes.
What did the spirit of God do?
Mm.
He went to hell and took Jesus.
Yes.
Chukweni jina langu pelekeni kokote. When yes. I have the spirit of God, you yes. check it out.
Amen.
Kwa manake roho wa Mungu anaweza kumtoa mtu yoyote sehemu yoyote.
Yes.
Ni wale wauliza, what is the most worst place in this world if not hell? What is the most worst place in this world than hell? Kwa roho wa Mungu anaweza kumtoa mtu yoyote hospitalini.
Yes.
Roho wa Mungu anaweza kumtoa mtu kwenye ugonjwa aina yoyote.
Yes.
Roho wa Mungu anaweza kutoa biashara ya mtu yoyote kwenye hali ya kufa.
Yes.
Roho wa Mungu anaweza kutoa jina la mtu yoyote mahali pabaya.
Yes.
Sijui sijui ya mtumishi mambo yako yameharibika, umechafuka. Mimi not with the Holy Spirit.
Yes.
Not with the Holy Spirit.
Yes.
Unajua Roho Mtakatifu ni nini? I was teaching my wife.
Yes.
Hata waache waandike. Hawajui. Tena iko vizuri kabisa. Ni hewa ndio imefanya nini? Imechafuka. Kuna kitu kinaitwa air fresher.
Yeah.
With the Holy Spirit,
yes.
When we pray,
yes.
Maombi yanaitwa manukato.
Yes.
Oh, wow.
Wewe unataka kufanya vituko vyako against me.
Yeah.
I'm here balu shake tots. Rebakido basocha. Ni manto ya bakayada. I just needed 3 days away to clean the air. Watch what is going to happen after today.
Amen.
Good news everywhere. Smells.
Yeah.
Watu wanakufa kabisa. Na Roho Mtakatifu anawafufua.
Yeah.
Sembuzo kuachafuka.
Ah. Nalia. Mtu leo kwenye uvundo.
Kwenye uvundo kabisa. Musa akalia, nini katokea? Uvundo likaondoka. Balushi ketola mantia. Dazi mata umechafuka kwa namna gani?
Yes.
Mimi pia niliwahi kuchafuka.
Yeah.
Na kuchafuliwa.
Yes.
But you know what?
Yes, sir.
Here I am.
Amen.
Here I am.
Yes.
Naongea kwa unyenyekevu wote. Hao wanaonekana wasafi hawajawahi kuchafuka.
Mm.
Wala kuchafua chochote.
Yes.
Where are they? What are they doing? What life are they changing?
Mm.
I'm here. Yesterday I was in the service.
Yes.
Today I'm here.
Yes.
Look at the number of the people who are watching and listen. Aya katafuta hawa ambao ni wasafi sasa. Hiki ni chanda cha Mungu.
Yes.
Hiki ni kidole cha Mungu.
Yes.
Kidole cha Mungu hakivunjwi.
Yes.
When the spirit of God is there, I'm boasting the spirit by my people.
Yeah.
I'm not boasting my mind, I'm boasting the spirit of God.
Yes.
Nimesema mimi na mafundisho mazuri. No, nimesema Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. This one I will boast.
Yes.
I will boast. Labda yakasiriki kama unajivunia sana kuhusu mimi, acha niondoke.
Na Roho Mtakatifu ana moods.
Ana moods, Roho Mtakatifu ana hisia.
Mtu mzima yule.
Mpenzi. Ukishona jitu lina mood mood mtoto.
Yes, ma'am.
It's just going. Well,
that's just that. Amen.
So it's very important to be filled with the Holy Spirit.
Yes.
With your own private session, my brothers and sisters who are watching me now, with your own private sessions, take time. Ask God to fill you with His power.
Yes.
You see, now, don't pray for power. Mm-hmm. Ask God to fill you with His Spirit.
Yes.
When the Spirit is there,
power is there.
Power is there.
Yes.
Excuse me. Msitoke paka atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu.
Mm-hmm.
Anasema nanyi mtapokea nguvu.
Yes.
Kwa hiyo usiseme hivi, hajasema angalia wanachofanya waubi.
Yes.
Kwenye real world wanapoulizwa maswali na vijana wao na alichokiagiza
Yesu.
Angalia waubi wanachofanya. Ukitaka upate nguvu, nenda mlimani kaombe, funga siku tatu, fanya hivi. Alafu msikilize Yesu alichosema ukitaka upate nguvu.
Anasema
nanyi mtapokea nguvu. Akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Sio mkishaomba. Sio mkifunga.
Yes.
We are going this way.
Yes.
Yetu mtengeneza mazingira yetu sisi ya kuonyesha ukovu ni kitu fulani serious ili watu watuogope.
Hamna
bro, you can just preach like this and the power of God can move you.
Yeah.
Yeah, yeah. Aren't you getting the power?
Yes.
Are you not getting the power?
Yes.
You're getting the power.
Yes.
Ndiyo maana unaona wazee kama kina Kenneth Hagin zamani. They were laughing and people getting healing.
Yes.
huku kwetu. Serious.
Zombie style. Sasa watu naangalau watajua. Aneni haribu mimi yuko pembeni yangu. Yeye ndo ameniletea na hiki kofia watu wa Mungu. Sasa kwa nini nimkatishe tamaa? Nimekuja nani na kofia mimi hapa? Wakinisema wako.
But you understand?
Yes.
It's about the power. Wazee kama kina Kenneth Hagin. Ukiangalia kwenye hata YouTube.
Yes.
Google hapo. Kenneth Hagin and the Holy Spirit. You will see. Nenda YouTube angalia Kenneth Hagin and the Holy Spirit.
Yes.
Iko wala unahitaji kujificha. We are not marketing men here. We are marketing the Holy Spirit.
Yes.
Angalia Kenneth Hagin and the Holy Spirit.
Yes.
He is laughing.
Yeah.
And people are receiving the power.
Yes.
He is laughing. Yes. And lambs are walking.
Yes.
There was a man in South Africa, the late Prophet Cobus.
Yes.
Full of the Holy Spirit. His boys wako na pensi, wanaenda na vile vi skuta vile, wanatembea barabarani, wakikutana na kiwete, wanamnyang'anya magongo na mnyanyua.
Yeah.
Easy move of power. Ukienda kanisani kwake umekuta, yani, crotches zimejipanga everywhere. Easy move. Huku kwetu inaonekana unaunguruma katika roho, lazima ubasti sauti. Ya kota. Tizo. Kuna kuta tuwa zaabi ya Mandelingo, Bradley, ya Costa, la Gira, Aldosta, Brang. Look at the Pastor Chris. Look at it. So soft.
Yeah.
So easy.
Yes.
You love the Holy Spirit on him. Huku kwetu uchungu mwingi. Hasira, vituko, watu wanawaza madeni hapo, matatizo, anaenda madhabahuni kuhubiri, anakuhubiria habari za power ya Roho Mtakatifu. Kitu pekee ili uweze kupokea, lazima kusukume mwanangu, lazima kusukume. Hata lazimishi hapo, vitu vionekane.
Look at Prophet TV, Josh.
Touching the mic. Speaking very easy. Receive the power of the Holy Spirit. Unajua bana? Akiwepo yupo.
Yes.
Unahitaji kumlazimishia. Yaani kama yupo, you don't need the energy.
Yes.
Your prayers ni yeye anazigeuza nini? Manukato.
Yes.
Manukato. So do you know perfume?
Yes.
It's not air.
Mm-hmm.
Perfume is the oil with the gas.
Yes. Yes.
Jinsi Mungu alivyompaka mafuta
kwa Roho Mtakatifu.
Kwa Roho Mtakatifu na nguvu.
Yeah.
Akienda huku na huku, akitenda kazi njema, akiwaponya wote walioonewa na ibilisi
kama huo.
Kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Aliye na Mungu, he must smell good.
Yes.
Amen.
Ndiyo maana kuna baadhi yetu habari mbaya zetu haziuzi.
Yes. Yes.
You didn't get what I'm
saying.
Yeah, if you take my bad news, it doesn't sell.
Yes.
I'm a carrier of heavenly perfume.
Yes.
And you need to understand. If we say huyu mtu amechafuka au amenichafua. Hakuchafua kupaka mavi. Ni words.
Yes.
So if you want to clean,
words. By the power of the Holy Spirit.
Thank you.
Kasa kanisa katika maji kwa neno.
That was the read there.
First of all, sura ya tano, mstari wa 26. Yazia mstari wa 23.
Waefeso
sura ya tano.
Sura ya tano.
Tuanzie 21 baba.
Waefeso sura?
Ya tano.
Ya tano.
Sura 21.
Mm-hmm.
Hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe.
Cheche, yani inabidi uanze mstari wa 5 ili umkumbushe mke wako kunyenyekea. ana kumbuja wadada. Aya, cheche basi, tuendele.
Okay, na. Stare 23.
Yes, sir.
Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, mm-hmm. kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa.
Mm-hmm.
Naye ni mwokozi wa mwili.
Mm-hmm.
Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo,
yes,
vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo.
Yes, sir.
Enyi waume wapendeni wake zenu.
Na nyinyi mmeambiwa.
Yes. Mm-hmm. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, yes, akajitoa kwa ajili yake.
Mm-hmm.
Ili makusudi alitakase, yes, na kulisafisha, mm-hmm. kwa maji katika neno.
Yes, unaona?
Yes.
Kanisa linasafishwaje?
Kwa maji katika neno.
Kwa hiyo maji ya kanisa, mm. ya kusafishia kanisa.
Mm.
Nini?
Neno.
Na ndo hauna ndani.
Mm.
Hakuchafua lazima uchafue.
Yes.
You know what the Bible says? Kuna kitu Biblia inasema hivi. Hata mkinywa vitu vya kufisha.
Yes.
Pale alikuwa anazungumzia tu sumu. Mm. Yaani hata mkinywa vya kufisha, yaani ikatokea, yes, siku moja mkai jikuta mmekula vya kufisha.
Mm.
The Bible says hakuna, when the Holy Spirit is there.
Yes.
Hakuna kitakacho wadhuru.
Yes.
Let them do whatever they want to do.
Mm.
Nothing will harm you.
Amen.
Nothing will harm you. I'm here.
Mm.
Nothing will harm you. Yes. Say that, nothing will harm me.
Nothing will harm me.
Marko sura 16 mstari wa 18. Kwanza mstari wa 17.
Yes, sir.
Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio.
Mm.
Kwa jina langu watatoa pepo.
Mm-hmm.
Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha.
Angalia na kwanza.
Yes.
Let's go 1, 2, 3.
Na ishara hizi
zitafuatana.
Yes, 16 verse
17.
17.
Mm-hmm.
Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka.
Vyote hivyo vinatokea nini kitokea? Kusema kwa lugha mpya. Ndio ishara ya kwanza.
Yes.
Mind you, remember,
yeah,
wa mitume wanaomwamini Yesu,
yes,
walianza kunena kwa lugha wakati gani?
Yes.
Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu
watatoa pepo.
Ndio ya kwanza hiyo.
Yes.
Ya pili
watasema kwa
lugha mpya.
Kumbuka, anatoa pepo kwa nani? Kwa nini?
Roho Mtakatifu. Yes.
Kwa hizi ishara zote is when the Holy Spirit is coming upon you.
Yes.
Ishara ya kwanza roho wa Mungu akija juu yako, ishara ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho unashirika nacho.
Mm.
Toa
pepo.
Kwa to, pepo anatoa mtu yote yoyote hata mtoto aliyeja roho.
Yes.
Kwa pepo hakitakiwi kuwa kitu cha kujisifia sana kwamba tumetoa pepo leo. Ni jambo ambalo kila aliyeja roho wa Mungu anafanya. Yaani sisi waumini wote, yaani swala kutoa pepo ni swala la waumini. Sio, yes, swala kujisifia wachungaji wale. Leo walete wenye mapepo. Wale hiyo sio swala la waumini. Na mimi sio swala la wachungaji.
Mm.
Ni swala la ambapo expose ya kuambia kwamba when you have the Holy Spirit kama hivi ninavyowaambia sasa hizi, what a demon from any place. Pamba,
yeah,
tuliokuwa kwenye ground. Watu wamekaa pamba, tuliokuwa kwenye ground. Watu wamekaa pale wanaangalia walioko kwenye ground mpaka akasema hivi, guys, don't think it's a simple thing. Take these sick people to the other pastors if you can get healed this easy. Yani kiasi kwamba yani vitu vya rahisi kiasi kwamba unaweza kuhisi ni rahisi. Watu wangapi wamejiombea wenyewe wapone HIV na hawajapona? The Holy Spirit has to be there. Ndio maana hubiri la kwanza la waumini na watoto wa Mungu wanatakiwa kumuelewa Roho Mtakatifu na nguvu yake.
Yes.
Roho Mtakatifu na nguvu yake. Ndio maana Mungu hakumtaka, ndio maana Yesu mwenyewe Mungu hakumtaka Yesu afanye kazi yote bila Roho Mtakatifu.
Yeah.
You see?
Yes.
Hakwenda kwenye mission yote bila Roho Mtakatifu.
Yeah.
Yesu mwenyewe hakuwataka mitume watoke bila Roho. Mimi nimemuomba Mungu.
Amen.
Kwa neema yake.
Amen. Yes.
Kesho tutaendelea tena habari za Roho Mtakatifu.
Amen.
Nimemuomba Mungu kwa neema yake atusaidie.
Yes.
Hakika atusaidie.
Amen.
Ya kwamba tujae Roho wake.
Amen.
Atusaidie tujae Roho wake.
Amen.
Isiwe kawaida tena.
Yes.
Atusaidie tujae Roho wake.
Yes.
Kuwe na movement kubwa ya nguvu za Mungu kwenye kizazi chetu kwa namna ambayo hajawahi kutembea.
Amen.
Narudia tena. Mungu hakumruhusu Yesu aanze chochote bila Roho Mtakatifu.
Yes.
Yesu mwenyewe hajawaruhusu wanafunzi wake wafanye chochote
bila Roho
Mtakatifu.
Yes.
Refuse to live another day.
Yes.
Without the Holy Spirit.
Ndiye
hakikishie.
Amen.
kama ninavyosema kwenye wokovu jihakikishie.
Ndio.
Na kwenye swala la Roho Mtakatifu jihakikishie. Mtajuaje kama ninaye? Omba.
Yes.
Biblia inasema hivi. Ikiwa nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vivyo vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni aweza nyinyi kuwapa Roho Mtakatifu wale wamuombao? Kwa maana yake when we ask God, he gives.
Yes.
Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba ukatujaze Roho wako Mtakatifu. Sema Baba katika jina la Yesu.
Baba katika jina la Yesu.
Ukatujaze Roho wako Mtakatifu.
Ukatujaze Roho wako Mtakatifu.
Tunaomba utujaze Roho wako Mtakatifu.
Tunaomba utujaze Roho wako Mtakatifu.
Tumejua leo hii.
Tumejua leo.
Kule nyumbani omba maombi haya. Tumejua leo hii.
Tumejua leo hii.
Ya kwamba Roho wako Mtakatifu.
Kwamba Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Ni nguvu yako.
Ni nguvu yako.
Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Ni kidole chako.
Ni kidole chako.
Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Ni mamlaka yako.
Ni mamlaka yako.
Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Ni ufalme wako.
Ni ufalme wako.
Katika jina la Yesu.
Leo hii
Bwana tumesikia habari za uzuri wa Roho wako. Katika jina la Yesu. Ukatujaze Roho wako.
Ukatujaze
Roho wako.
Tunapoomba
saa hii. Tunaponena kwa lugha saa
hii.
Roho wa Mungu jana
leo
ili kwa wewe tukatoe pepo.
Kwa wewe
yaliyochafuka yakawa safi.
Kwa wewe
uliyemfufua Yesu
kutoka
kuzimu.
Kutoka kuzimu.
Wewe Roho Mtakatifu. Ukafufue vyetu vivyo kufa. Kwa wewe Roho Mtakatifu.
Waganga wa Farao.
Walijua hiki ni kidole cha
Mungu.
Roho Mtakatifu.
Janda
ni yetu kwa wewe. Janda ni yetu kwa
baraka
za Baba. Karante ni jaze Roho Mtakatifu. Ukajaze Roho Mtakatifu. Ukajaze Roho wake. Ukajaze Roho wake. Shatoni ni bare bare kotoze ni. Mantele kazoya roho akiwepo pepo zinaondoka. Teli bazonda bazonda baris kale zomba to masha la baya masha la baya robeli bazi kozi nati ya barogo masha la baya nijete ya dosh
baranika
mantele. Father, in the name of Jesus.
Yes.
We know.
Yes.
Kwa kidole chako.
Amen.
Every prayer prayed here is
Amen.
Done.
Amen.
Is done.
Amen.
Every demon responsible for this trouble.
Yes.
Kila pepo nyuma ya shida hii.
Yes.
We cast that demon out now.
Amen.
By the power of the Holy Spirit.
Amen.
Thank you, Jesus, because it is done.
Amen.
It is done.
Amen.
It is done.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.